KilangaMedia.com.
Yule ni G
on the
yo
Alima Pembe 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 Geng Geng Denge Pembe Pembe
Ah Ah
Mosevine
Yamani mnotuko pesha mnatoaga piera Wesenu kila siku na fosi napata hela ya kula tu Mose na baki na tia huruma 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 huruma
Osha kaonyesha shere Kadipima kankosa kipimo kamjibu sere Kaleta zara ukabandika bondika kopa salau Kancholesha jina kiukweli sikia penda kaka
Uruma, 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 uruma We kundo na che, cheza, cheza Mwanetu na cheza, cheza, cheza
Mjomba tunabati nae
Umekosa
Umekula sara kenda jela
Umekosa
Kula sara kenda jela
Umekosa
Chokora kakatika peku bila viatu Chana kaona kiza kwetu kanyamaza
Uruma, 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 uruma
Uruma Bagana che, cheza, cheza, male tu na cheza, cheza, dime bagana che, cheza, cheza, we kundo na cheza, cheza,
yo,
ishina saba kumina piri koni, rest in peace producer D, rest in peace muna gundayo,
bagala mabeja, bagala moja yo,
mina kigo.
From Moses.